najeka niwe Finachi Mamake Utafanyajeka niwe Timeless Noel Utafanyajeka niwe Ibidi ya paibi How BP Mikwanza Nilisikia iyo bass Kasema akila zima nita dance Iyo dance nishuwa maokampo anagaze Pesa watu gospel ifike adibes
Minki pata mkisifu nta wa join teke teke Minta ruka Kiti pia nta pika teke Nikipata mkishukisha mila zima nta ipandisha
Na wale wanachafua
Msijali nta isafisha
Yeah, leo utasababisha Vile sije waifanya nta ipiga Yeah, mungu wangu apewe sifa Kwa magoti ya darani na msifia Comrades wa Yesu mungu wapu We you de, we ya de, we ya de pa Mungu wetu wala langi Eh, eh, utafanyaje kaniwe
Utafanyaje kaniwe
Hey
Utafanyaje kaniwe
Wetani
Utafanyaje kaniwe
Meka sako, meka sako wewe, meka sako
Hauna choice
Kitu ya fast fast Na kuanga fiti ukiwa na bishi zako Kuongeza vibe unaeka kitu chini Munaizunguka muki point maniko
Niko na swali na msikachi Mbona muna penda kuleta mchezo kwa church
Si babo limesema let's praise it with a dance Na msia kiokoka binguni kuna bash
Kumbetwa Yesu mko